Front Records.
Yere! Mamen Tembele!
Acha! Acha!
Zaje Rides.
Ndebu mwona mara kwanza kangata ulimi kwa kitabasamu, mana mtoto alivopanda kokoko jini, nikapatwa na hamu kama luba, nikamganda yule kabebe
kabebi, yeah.
Nikampa zangu namba yule kabebe
anicheki, yeah.
Umenchanganya mpaka sijui kufanya, usiku na lala
naota,
umelala chali au umenchanganya mambo yenu unachukua kijijini kwenu. Nasubiri yako call siku mzima bado jani call. Nasubiri yako call usiku mzima bado jani call. Kulikoni, 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 koni, koni, baby sikuoni. Kulikoni, 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 koni, koni, mbona sikuoni. Mtego wangu umebaki manyoya,
kanga unekani,
mchanganya umenifanya miboya. Kamoyo kanadunda,
nimebaki na stress.
Mama, yebo. Namba nimekupa, au umeitupa. Mwenzio nangoja simu yako huku moyo unanidunda. Mbona simu upigi mwenzio nakungojea wewe? Simu unapiga mamangu nadhani unapiga wewe. Nione huruma unafanya silali usiku na kuwazia. Au simu washakuibia?
Kulikoni, 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 koni, koni, baby sikoni. Kulikoni, 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 koni, koni, mbona sikuoni.
Mtego wangu umebaki manyoya,
kanga unekani,
mchanganyo umenifanya miboya.
Hata siamini,
nangojea
simu yako,
nangojea, nangojea
simu yako,
nangojea
aiwe.
Nimekupa yangu namba, call me baby.
Make sure you call me.
Nimekupa yangu namba, call me baby.
Make sure call me.
Nimekupa yangu namba, call me baby.
Make sure you call me.
Nimekupa yangu namba, call me baby.
Make sure call me.